kukola era ne benjagadde kumbaweza naye n'olw'ebizibu bya nnoniya bye ndaba nalize ne saliddewo mbakomye nga ne bwe ndaba omulungi eyenyiriza sibuga era ng'oli ne bwajja ngasabye naye raba mukama bwandaza obuyinza banange ne njankwana omuwala robina owe maaso g'abangi nswaluse z'omuntu eyalayiranga ntyo nyononese maaso ga mukama okamala kale ndigenda nandimitonde mwana munnange robina osana munnange osasire ebintu bye nalinga nyukukira otabane bogenza obbingula mwana munnange robina osana munnange osasire engeri gye wannemesa obweyamuosaniro njagalinkukuzi kwanze n'alaba ntya ng'otuuse nga buli omu ayaniriza munneewe kugambye n'ebijjanga omuwala ayanjula ngana maaso neewe gamyuse seebase kyokka omukwano gwannumya okubula okunjuza n'enzira ku kitanda n'enunula zenane neeyagula nga alimu ekirwadde bwe nagenza okebeera ku ssaawa nga n'ekkumi eribulako okuwera fulumyeko wabweru munnange simanyi nti obambukesa bwe kudda ku kamera ey'omutima ate olwo nenjaziira nankuba ebifaananyi nga robina nkulaba otudde wano so abadde ojudde n'emmere nga tulya naye byonna kyasinze ennyo okunsesa kwe kulya n'entuusa omubezi okwetamwa kyewakuddoboza munnange kimunaku obadde musibe kunze nedda omukwano robina osaana munnange onsasire ebintu bye nalinganye okuddira ndabate bwogenza obbikoza o mwana munnange robina osaana munnange onsasire engeri gye wannemesa obweyamu munnange osaaniro njagala enkukute munnange obweyamu bwe naawe nkusaba ondako omukwano omujubu kubanga bwe nkuba kuba omutima nendaba ninamuli ebinkanga maaso anti oluusi ŋenda neŋŋamba munange robina onze osanga mwana munnange olinkyawulo obwava obungi bwenza tali muntu wa ssente ate nga n'abagaga enfaafa kalulo bwe balijja baganze kumi olemu okubaagala gyobaolaba emmere nnemu oluusi nesirya lw'ebirowoozo byenfunanga ebyo ne mukama ono yanyima ssente yanzita kubanga nandikulaza ayagala bwakola bw'olaba ngukulaga mbwavu nenoza bwe bannina ekiggumiza watyawo robina omukwano robina osaana munnango
sasire
yalinganye okudira ndabate bwogenza obbinkoza mwana munnange robina osaana munnango nsasire engeri gye wannemesa obweyamu munnango osaaniro njagala enkukute nsoya mutima nze ndabyo kuwana tani po kwerumia aroro wasulira chimitego nze yali aroza munange kimumaso tulibaka wabiri netukola omukwano mwesimbu nobako nomukyala munyumba kwanza one bwendigende wamukama okwenenya nimanya ti nebyanenya nabiya byawera omukwano lupina osala munango osasire bintu byenalinganya okutira nabate bogenza okinkoza mwana munange lupina osala munango osasire engeri gye wanelesa obuyamu munango sanirunjaga enkukute